How deep is your love? How deep is your love? Kenyaka kutseba kabutse. Kahubane repela le fatsing. La dimpara le dibari. Baragatel la fase kabumpara babona. Heba swanetche gore tlogela be bofoko. Rea swanelana. Kera nna le wena. Ke dumela go wena. O tseba monyako wa moya wa ka ka moka. O le siri nakong ya lefifi laka. O pholoso ya ka ge ke wele. Go mmele ge o kanagana gore ga kena. Taba le wena. E o tseba ka gare ga pelo gore ke na le taba. Gomme ke wena o swanetsego go mpontsha. Bogolo bja lerato la gago. So baby question ashi.
How deep is your love?